Yeah, V-Boy your wheel. Another one is for you, the boys of this world.
Eliak is music.
Yes. Boy is dreaming.
Na kwe sungoli muli butonga tonazaliwa. Na kubanga obufaananyi nga simanyi bw'olifaanana nga simanyi oliba mulenzi oba oliba muwala emyezi tejalwa olunaku lwakya nga mungu wange mulidde ezadde ly'omulenzi essanyu lyambugaana nange nga ssebo omulenzi olwo nga nange nfunye owanga nampita daddi oyo anansikira nga nvudde mu bulamu bw'ensi oyavudde otambudde oyogedde tunyumya essanyu ly'obuzadde olwo ntandiso ddinyumirwa nga bwe bayita bataata nange nnyimirira nkimanya luvannyuma nti omusaayi twawula enkyuko eyankuba omutima gwabula kwabika ebirowoozo bijjira kumu enamameme gankuba nsanyaladde obulumi kinyiga mulinnyolwa neŋŋuma masajja ekyokukola saalina nasalawo okusirika na sirina bwe nkitandika kusirika nkyesigalize sirina bwe nkyatula naye ate ng'okusirika nange sibeera mu enkanya olibbujje mwana bwana atalina musango sikwagala kwange nkimanyi kikosa omwoyo gwo gano g'emazima nange mbuliddwa bwe nga woomya gino gy'emiteeru mu nsi gye tutambulira gikusanze okyali munnange topowa alla ye mulamuzi alamuza mazima yamanya majjago n'ekiddirira ogwange gwakuluŋŋamya kutuukiriza ekyeyamwa kubeerawo nga taatawo wonna wonneetaagira nkukakasanze bwendi ng'olina ekikutuddemu onoonya gw'okibuulirako gy'embeera omanyiiyo onnoonyangako embeera ng'ekuyinze owulira otendewaliddwa nze wendi
bulofuna ekiganye
wendi
genze kusobedde
wendi
wendi buli kadde
nze wendi
kubanze muzadde
wendi
bulofuna ekiganye
nze wendi
genze kusobedde
wendi
wendi buli kadde
nze wendi
kubanze muzadde
nze wendi
kyagala okulenga oli musajja mwesimbu omwetoowaza omukakkamu eyekkiririzaamu empisa kikulu y'emu ku nnono z'obugunjufu otyenga nnyo allah mukulembeze mu buli kimu ky'oyagala mu bulamu essiira w'olisimba duniya self-service osalawo teweeseera mbeera mu malirivu lemerako bisoboka anaatuuka ku buwanguzi tabeera na kutya kola nnyo emikwano mu egy'osunsulamu banno si buli omu akusekera nti abeera munno manya ng'ani yaani bwe mukwataganya endowooza mbeera n'obugumiikiriza mu buli kintu ky'okola alla akuwa omutima omusaasizi nga gwakisa teweegeranga kw'oli tebaabatonda kyekimu omukisa gwo gwanjawulo tayimingi bikyukamu na buli ky'oteekako engalo mungu akugondezeemu okwebuuza si butamanya obuuzanga okuteesa kukakasa oteesanga yogeranga bitono owulirizenga nnyo osalenga waate oyimirirenga ku kigambo kyo tokyawanga okuyiga mwe muva okumanya nanti waggulu w'omumanyi wabaayo omumanyi weeyigenga omuntu teweefuula ky'otali sigala ku kirooto kyo kikuzo kiremereko labiriranga maama wo teweerabira baganda bo mu buno obulamu ojja kusanga ebisoomooza bingi bwe beera na kukkiriza ojja kuba bulungi emirembe kya bugagga buli omu kyanoonya fuba nnyo okujeewa ate nga bw'onoonya noonya ssente kola nnyo oyo ye musajja naye tezikumalangamu sigaza obuntu bulamu obuntu bwe bubenga bulamu ebyo byebikulu mu bulamu
bulofuna ekiganye
wendi
genze kusobedde
wendi
wendi buli kadde
nze wendi
kubanze muzadde
wendi
bulofuna ekiganye
nze wendi
genze kusobedde
wendi
wendi buli kadde
nze wendi
kubanze muzadde
nze wendi
bulofuna ekiganye
wendi
genze kusobedde
wendi
wendi buli kadde
nze wendi
kubanze muzadde
wendi
bulofuna ekiganye
nze wendi
genze kusobedde
wendi
wendi buli kadde
nze wendi
kubanze muzadde
nze wendi.